Şişi boy, baby. Bugur ka, bugur toyuna. DJ Bullet Beres. Stone Cold Killer. This is a good bass, sahib. Welcome to the flash. Let's go.
tasna waxay kugu noqotay maro dilaa horey gadaal oo gadaada waxa u yeelay dildilaa wax kugu furo waa walaa waxa u jeedana waa hilaa ma hande ayaa qiyaas riyaa bujag bujag adaa dalbaday madfacaane ha ilmaynin isad kayniga hajareynin This is why today waxa tahay dee dibane dulmane waxa wadaa waa khiladaan ani waxa suga qoni wari waxa suga qoni waa adaan waxa ku feentay maani ad ka keenay war ad taasina ada ka amara qaati
Geesiga guushaa ka guuxa geeska libaxa ka asal ruux amarka bixiya amarka Geesiga guushaa ka guuxa geeska libaxa ka asal ruux amarka bixiya amarka
Maali nigis waxay ku wadaan khabriga jooj jooj jii shikshiga dilada ii sar gacanta ana kala soo dhex baxay dee walaaca mar kale madfaca garbaash kaaga dhiga dharka xisaabta bulsho waxa ku sugaa waa gorilla waxa soo doonatay halista you are my boss you are the taste is gacanta orso aan ku saaro sidii canabka dan waxa ka jira carabka ka xiira madaxa waa balan inaan la arkin aragga oo aan tiro magaca kuga dhiibo riyadda kharow kharow maryaa wadaw tabartiyaaba wadda murun dadka ma oga miyaa inaad tahay dee fajisto labeeba isha karin dareerka dareerka
geesiga guushaa ka guuxa geeska libaxa ka asal ruux amarka bixiya amarka geesiga guushaa ka guuxa geeska libaxa ka asal ruux amarka bixiya amarka DJ Bullet on the line my brother Badass, I gotta say on the roof Nigga, this shit on your head, man Anarka, marka, mashaka, shaka Ha ha